Kubita bya Masaka biri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali hari abarwayi benshi bahagurukijwe no kwegera umwuka w'ugeze ingabo z'igihugu ngo zibavune indwara bamaranye igihe kirekire. Muganga Uwizeye Marcel umuyobozi w'ibitaro bya Masaka yabwira Radio Ijwi rya Amerika ko kwakira abasirikare b'abaganga b'inzobere byabagabanyirije umubare w'abarwayi bakeneraga ubuvuzi bwabo rimwe na rimwe ntibabubone kubera ubwinshi bw'abarwayi.
Twebwe harimo n'abo tudaharande kuko nyine tuba tutari bubavure nk'abo ngabo baba bakeneye abaganga b'inzobere ntabwo twe tubamarande ahubwo twebwe turabohereza ku bitaro biriho inzobere abandi bo bashobora kutugana tukajya tubavura bitewe n'abo dushoboye kuvura ku munsi kuko twebwe ntabwo tujya turenza abantu mu kigereranyo tujyuvura nk'abantu 200 ku munsi. Aba bantu bari kuzavurwa bitinze ndetse harimo nabo benshi nababwiye twohereza ku bitaro byisumbuyeho nawe iyo bageze bahura n'abandi benshi cyane ugasanga nyine nabo bagiye ku marandevu yakure cyane cyane nk'abo ngabo bavurwa amagufa byaradufashije cyane.
Abarwayi twasanze ku bitaro bya Masaka babwira Radio Ijwi rya Amerika ko guhura n'abaganga b'abasirikare ari nk'ibonekerwa bagize nyuma y'igihe kitari gito babana n'uburwayi.
Nitwa Gatanazi Jean Damascene, nari naravunitse akaguru igufwa ryaracitse akaguru kanjye barakabaze ubundi kumva rwose imisonga yatangiye gukira. Saba ubu ndabikubwira ngo iki ni Imana yakoze ibitangaza kuko njyewe nari nzi ko ntashobora no kubagwa hari cyangwa se wenda numve ko hari icyo nashobora gukorerwa ariko ndakubwiye ngo byaranshimishije nta mvune nagize nta rugendo nakoze rukomeye.
Nitwa Mukangarambe Maria.
Aka kaboko kawe ndabona ariko wavuwe wari warwaye iki?
Kari karavunitse barakabaze.
Wari umaze igihe kingana iki ufite imvune?
Mu gihe cyo muri Jenoside twajyaga twiyandikisha mu midugudu bakadubwira ngo abantu nibaza kuvura bazatuvura tugategereza tugaheba abanaga nabwo ariko kubw'ubukene bavuga ngo baravurira ahandi kuri igikorwa runaka simbashe kugira ubushobozi bwo kugerayo.
Kuva bakubaga hari nuko wenda kagipfuse hari icyo wumva cyahindutse muri wowe?
Cyahindutse nababaraga mu mutima ntabwo bisindya numva Imana itakoze ibitangaza se ninzapfa n'ubwo bumuga ariko ubu ngubu ninjye ngira ikibazo ubwo bazajya bampa randevu numva hari ikibazo ubwo aho byabereye nangwa njye kwa muganga basuzume bareba aho ikibazo kiri.
Igikorwa cyanashimishije cyane abarwaza bemeza ko kuba bavuwe n'abasirikare kandi bakabavurira ubuntu ndetse bakabikorera ku misozi yabo bibarinze guhora basiragira ku mavuriro ndetse banemeza ko abaganga b'inzobere bagira akarusho ko kuvura indwara zigakira vuba.
Ko nahise mvuze impundu bakimara kumukorera ibyo byose aho kubona yarabazwe nanubu nkaba ndi kumva batubwira ko tugomba gutaha ibyo ni impundu zikomeye rwose ngomba gushimira n'umubyeyi ukira amarira wabohereje.
Ariko ntabwo wari uzi aho abasirikare baturuka?
Ntabwo nari nzi aho baturuka twabimenyeje tuyihaye ku wa gatatu tuzi ko aje gushyirwaho igisima ariko byabaye ngombwa tuhageze bati hari abagiraneza barazi umunsi baratangira umunsi kandi bakamara iminsi itanu mama si Imana yakoze ibitangaza tugahura nabo kuko nibo bahise bamwakira ubwa mbere rwose igisebe ndi kubona kiri gutobanuka ku buryo turi butahane n'umubyeyi akaduherekeza kuko namwe abashimira kandi.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Rene Ngendahimana yabwira Radio Ijwi rya Amerika ko ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bizwi nka MIWIC bizamara igihe kingana n'amezi abiri aho kuba icyumweru nk'uko byari bisanzwe. Uyu muvugizi avuga ko mu mezi abiri abasirikare bazakora ibikorwa binyuranye birimo kubaka amateme, gukomeza gufasha abaturage gukura nkongwa idasanzwe yagiye mu mirima yabo ndetse no kuvura indwara ziba zarananiranye. Mu cyumweru bamaze batangiye ubuvuzi mu gihugu hose abaturage bagera ku 10,000 nibo bamaze kuvurwa kandi bakavurirwa ubuntu. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.